Genesis 20, verse 1. U-Abraham wayesesuka lapho, wayengasezweni laseningizimu, wakha phakathi kweKadesh neShure, wagogobala eGerali. Verse 2. U-Abraham wathi, ngoSara umkakhe, ungudade wethu. Khona u-Abimeleki inkosi yaseGerali, wathuma, wamthatha uSara. Verse 3. Kepha uNkulunkulu weza u-Abimeleki ngephupho ebusuku wathi kuye, bheka uyafa ngenxa yosifazane omthathileyo, uganile endodeni. Verse 4. Kepha u-Abimeleki wayengakasondeli kuye wathi, Nkosi, uyakubhubhisa nesizwe esilungileyo na? Verse 5. Akashongo kimi ukuthi ungudade wethu na? Naye uqobo wathi ungumne wethu. Ngobuqotho benhliziyo yami nangobumhlophe bezandla zami, ngikwenzile lokhu. Verse 6. Wayesathi uNkulunkulu kuye ephusheni, nami ngiyazi ukuthi ukwenze lokhu ngobuqotho benhliziyo yakho, futhi ngakuvimba ukuba ungoni kimi. Ngalokho, angikuvumelanga ukuba umthinte. Verse 7. Kepha manje wena, buyisa umfazi wendoda ngokuba engumprofethi, iyakukhulekela ukuba uphile. Uma ungambuyiseli, yazi ukuthi uyakufa nokufa, wena nabo bonke abakho. Verse 8. U-Abimeleki wavuka ekuseni, wabiza izinceku zakhe zonke, wakhuluma wonke lawo mazwi ezindlebeni zazo, amadoda esaba kakhulu. Verse 9. U-Abimeleki wayesembiza u-Abrahama wathi kuye, wenzeni kithi na? Ngoneni kuwa ukuba ungilethele mina, nombuso wami icala elingaka na? Wenze kimi okungafanele ukwenziwa. Verse 10. U-Abimeleki wathi u-Abrahama, wabonani ukuba wenze lokhu na? Verse 11. U-Abrahama wathi, ngoba bengithi impela ukumesaba uNkulunkulu akukho kule ndawo, bawungibulala ngenxa yomkami. Verse 12. Futhi impela ungudade wethu, indodakazi kababa, kepha akasiyo indodakazi kamame, waba ngumkami. Verse 13. Kwathi mhla uNkulunkulu engiphumise endlini kababa, ngathi kuye, yilo umusa ozawungenzela wona. Ezindaweni zonke esiya kufika kuzo, yisho ngami ukuthi ungumne wethu. Verse 14. U-Abimeleki wayesethatha izimvu, nezinkabi, nezinceku, nezincekukazi, wazipha u-Abrahama wambuyisela uSara umkakhe. Verse 15. Wathi u-Abimeleki bheka, izwe lami sebusweni bakho, yakha lapho uthanda khona. Verse 16. Wathi kuSara bheka, ngimnikile umnewenu amashekeli ayinkulungwane esiliva. Bheka lokhu kuyisibekelo secala phambi kwamehlo abo bonke abanawe, kukho konke usilungisisiwe. Verse 17. U-Abrahama wakhuleka uNkulunkulu, u-Abrahama wamphulukisa u-Abimeleki nomkakhe nezincekukazi zakhe baze bazala. Verse 18. Ngoba uJehova wayivalile nokuvala zonke izizalo zabendlu ka-Abimeleki ngenxa kaSara umka-Abrahama.